kama udo kama udo kama efona nyato udo ebi funa nyadi eba fu udo nyadi udo wetelme yobodo
Ano manenye mahonio oyibo bitobi bitobute anyi weke linjem webata na ABS Anambra Broadcasting Service mwejwa makedi kile shaga vasimu kene bitobi ABS Abulu number one
Anye kwale yaka
Mwajwa nira tau kedi kibes yaka Vasimu kende bitudi Napita melwe vabulu ndenga laesie
Anye kwale yaka
Anye rabu zoka wejebe mbaku College of Agriculture Bito bilu ni mepam Anenye mahulio
Anye kwale yaka
Anyara pumpapu jema ya melemu Ndiya ya melemu ne mahulio Vasi muke ne bito bino loma Nasita na mubaba ikito bari Bata imhapu Bancha bezi kulota Akomu bito bi
Anye kwale yaka
Anye were maya mele mubata Anambra East local government Anye batali muleri Bancha no nangule Najara hospital Kepito wilu nebavu None nye mamulio
Anye kwale yaka
Anye batanza Anambra West Anye batamwe zana Chana manye nuna ndio tu bitu ya patago Nasita mweza na wejewe miata Babu zezi kuta akolu pitobi
Anye kwale yaka
Manande mabra westi kulubeku Simu golora nini Onyobu na gacha na mbara
Chifanya kapitobi
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 Anyara kwa nambara west Wejo jaba kondisha Njonisha no namuli Mwabudu nime di nimo ni shato Na piti tego we kulota Anye gelo zeze stadu Kepito bilo nimo ni shato
Anye kwale yaka
Kwame di loji Kepita lulu nimo ni shato Unolu maka stop the shit Mancha buhako lupito bi Kedusi maka joji spotas Mancha buhako lupito bi
Anye kwale yaka
Pito bi yo pito bi
Pito kute
Pito bi yo pito bi
Pito kute
Pito bi yo pito bi
Pito kute
Anyobu na gacha nambara
Chikwanya kapito bi
Anyobu na gacha nambara
Chikwanya kapito bi
Anyobu na gacha nambara
Chikwanya kapito bi
Pito bi melu anix Anambra Integrated Development Strategy Moto kuru moto Mande na ba Gwausa, mande na ba Lagos, mande na ba Anambra, mande na ba Enugu. Akolu pito biyo,
anye kwale yaka.
Anye jewo bodo di nishe nishe. Anye wende get akolu pito di wakam. Basha nenye manguliyo. Emeka mwono kona agame kwezio For all sectors Na unu oguma unu akubo Opolo luzo dema Akolu pito bi
anyị kwọlị aka.
Ọkwa ya bụ Peter Okwute, ọ bụ alịla Anambra aba. Mgbe mbụ na anyị na-aza Home for All, mana tata na Anambra State was the light of the nation. Ya wetere
mmeghe obodo.
Onye ọbụla ga-achị Anambra,
chịkwa anya kapịta obi.
Onye ọbụla ga-achị Anambra,
chịkwa anya kapịta obi.
Anyị ejelili ilu, ọ bụrụ ugbunye n'obodo Mkpoze, na Peter Obi gbala ya bụ ugwu, wee wanye ụzọ n'ime ndị ilu na-enwe anwụli.
Anyị kwọlị aka,
anyị ga-ele ozozi bridge Peter Obi gbara n'ọgbọ ji. Anyị batala Orumba, anyị abata ọgbọ ji. Anyị jesiri ejelozi Orumba, site ọbụ bata ama ọkpala. Ezi ya bụ lawala wala akọlụ Peter Obi.
Anyị kwọlị aka,
oyi mmemme Moroko, elozokwene ọdọ bridge, ọdọ riva bridge nke Peter Obi gba n'ọka ajali n'oru, n'ọka ajali n'ọbụ. Bancha bụ si ihe dị mma akọlụ Peter Obi.
Anyị kwọlị aka,
mana ihe nwetara ihe ndị a Peter Obi n'ọlụ.
Udo ka mma ifunanya chọrọ udo. Ebe ifunanya dị, ebe ahụ udo ga-adị. Udo wetara mmeghe obodo.
Anambra kene ndị kọmishọna ga na Peter Obi gị alụọlụ, maka na mmiri na-enyere uche aka. Onye asịrị jide koji ya na-eme ihe dị m, maka na eto ogbulogbu ogbu obi n'oge gboo. Ụmụ Anambra, ọ bụrụ n'oge gboo omume, ka ihe Peter Obi ego ochiluwe mgbe arụ ịsatọ, ka ị ma na ibe dị chọ ga-adịru. Oh, His Excellency Mr. Peter Obi, a man of integrity, a man of transparency, a man of distinction. Carry go.
Udo ka mma ifunanya chọrọ udo. Ebe ifunanya dị, ebe ahụ udo ga-adị. Udo wetara mmeghe obodo.
Onye Peter Okwute, n'elu Okwute ka ga-alụkwasị nzukọ ndị Anambra. Anambra State ya ga n'iru, anyị kwadoro Peter Obi.
Udo ka mma ifunanya chọrọ udo. Ebe ifunanya dị, ebe ahụ udo ga-adị. Udo wetara mmeghe obodo.
Ịjụ nwoke n'elu ụwa, sị na anyị
jovonaka o ijo wanya nenu wa osenanya jovonaka mogo mazunye jianaka
aji love love alama pito bilu na nampara ashigeji oshidabo emeka boroko
Kanyira putibu
kwezo kwe kanyire kutu kwezo kwe anyi fulo vonye nazu anyi neni anya ome mwanyi kwale yaka ome njo anya kojonya obodo mute zibwe umwa basi nwode kavanane manamu taka lohi asi nwode kandipundi Yes, you know, they can be better. Where you run, now, where you run, to get young, you be not here. Udo, Udo, come, Udo, Udo, come, Udo, Udo, come, Udo, Udo, come, if on a yacht, Udo, if on a yacht, Udo, daddy, Udo, with a mellow, Udo.
Udo daddy, Udo will tell me your brother.